ananiana. Boko boko mo finca ya ye mama. Aboro boro boko mo finca ya ye. Boko boko mo finca ya ye. Boko boko mo finca ya ye. Calado, bailalo bonquele, bonquele a la calado, salam alecum, 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 salam, boco, boco.